tetwalina nsonga
enza yeemagezi okukusitulayo
okukujja mu ggulu
okujja ku nsosolole okubula bantu
tetwali bantu babi
nga tetusobola na kwejula
nga bwatusinga dda
nga kitusigaza kimu kugenda mu muliro okwagala kuno
okunjo kutasanika
tengula emitima n'obyejjako kuba wayagana nze mpole era ndeba okufa owuwo amazima kwali kwagalako tewaliwona nsonga ndala okwagala kuno
okunjo kutasanika wanala
nabawe kwakutengula emitima n'obyeyambula kuba wayagala nze mpole era ndema okufa owugo gano mazima kwali kwagalako tewaliwona nsonga ndala
yegwe ntuma yaani
kyekibuzo dadi kyeyabuuza
anagenda yaani
ananunulira abantu bange
tewalabika ku nsi
nekuba batule mu ggulu
eyakkiriza ajje okunjo kutasangika wagamba nze njagenda ngero mwana omuwulize
kuba wayagala nze mpone era ndema okufa owuwo
gano mazima kwali kwagalako tewaliwona nsonga ndala
okwagala kuno
okunjo kutasangika walala
abawe kwakutengula ebitima n'obyeyambula kuba wayagala nze mpone era ndema okufa owugo
gano mazima kwali kwagalako
tewaliwona nsonga ndala
tetwalina muwendo
amazima kwali kwagalako tewaliwona nsonga
tetwalina muwendo
amazima kwali kwagalako tewaliwona nsonga
watuwagala
amazima kwali kwagalako
mbona
mazima kwali kwanga mbona
nsunge
wali
www.mp3ugandanmusic.com